с Бангенес я лен.
Amaphupheza wafani makufezeke lakho ungangibukeli phansi nami ngizoba mnandi makufezeke lami amaphupheza wafani makufezeke lakho
Pega ngaki.